mokunjagala banja bayise wempisi nga bali eyo mu byalo banji bafa abamu basirana wendowooza gye mbudde olusinkaba okusoma kwange tekwali kwangu
Tebagala kulaga bamanyi kole nnyo bannange Bien, bye bye.